Right. And I need to move my mouth to my moves again. Yeah. Kuwa mimi seremala Wafumili ya liangue Ununituki kosa tunalala Zendani siri unazitunzae Wanotutu sisi si mafukara Tawadibu kwa santeme Ujafikiri ya kunidanganya Unanipenda kwa utele Uendo mama toto
Toto
Uko moto
Moto
Umemshinda mpaka mama yangu mdogo Mkupe pipi
Sinta